Mulenzi bwakula agoberera bakojja ennyonyi etazaawe bankaza lujjo omwana akula mwatwava mu lujja w'obuwala agoberera basenga singa singa senge singo singa sesimye singa singa senge singo singa sesimye
duniani matembezi
garago garago
maisha ni utembezi
garago garago
duniani matembezi
garago garago
maisha ni utembezi
garago 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 to come home garago 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 to come home. Bajjajja baffe baatabaalanga babuukabuuka ng'empungu mu bbanga bwe baakomanga w'embuzi ne tubaaga ne batunyumiza olwo bye balabeyo mu mawanga.
I'm in need of dusty roads and dusty toes, so I've gone.
Mpomya kachayi bukumya mutayo tambula kongo chatemya buno bulamu mya emubiri mya zene mutayi kamya tweja wonga chimyanso netutula kungamia netugendo ukulaba dunia mwatu ensite kumabusia genda keya mayengo jegasia ulabe birunjo wongo gazia bachala balunji bakuoya mere nunjo olia toya yuya mudungu osange cheya muchibire ensoleze byoya nemugabana bogo yense yeddembe tukatika kukandoya mutambuze tasiba zikweyo osanga kusoya nawo musoya. Bajjajja baffe baatabaalanga babuukabuuka ng'empungu mu
bbanga
bwe baakomanga w'embuzi ne tubaaga ne batunyumiza olwo bye balabeyo mu mawanga. Bajjajja baffe baatabaalanga babuukabuuka ng'empungu mu
bbanga.